Strict piece of record.
Inabidi kila mtu stand up. Nataka rest sign flag up. Ina time muda wetu wako shine. Nobody can stop. Toka G-side na wakilisha gita. Kuliza dabi zote arusha nipata. Nikipatium na matoto sop sop. Ngozi yellow yellow waite popo. Bila silaha sitwa tekoba. Tunapasua kama Range Rover. Akili zetu kama oba oba. Bila mitambo sitwa tekoba.
Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kwenye fanyi na vitisho. Bila bizo kumkizo waonea. Bila sila posho vite kinova. Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kwenye fanyi na vitisho. Mili kina zizo bizina. Bila sila posho vite kinova.
Wacha nishapue nikimada chafagia. Hia ya maswari bata hasla kibako in G-side ku. Hia ushani la kasta wasani mkae rada round itwa take over.
No beef no hate, all you want is fame. Kwenye game tuna gain ata ikirain. Wacha watu blame cause I'm tuta train. Lirika liki mawazo bado tuko blessed.
Wanauliza G-side na kinangani. Wanaingia kwenye fanyi na vitisho. Nidogo keo dida kido. Bila sila posho we taking over. Wanauliza G-side na kinangani.
Sauti shaskika.
Si lazima fahamishe.
G-side tumefika.
Si lazima tambulishe.
Sauti shaskika.
Si lazima fahamishe.
G-side tumefika.
Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kwenye fanyi na vitisho. Sina bizo kumkizo waronea. Bila sila posho we taking over. Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kwenye fanyi na vitisho. Miliki na zbizo bizina. Bila sila posho we taking over.
G-side family we be stepping in. Everywhere like a baller, we be spreading on. Making money everywhere, we be selling all. Uptown, downtown, we be rolling on.
Kujifanya mko juu, kumbe mko down. Kujifanya mwanaume na una mayai. Kujifanya ni msupa, kumbe ni malai. Wanasema ni nadoba, tisina ganda.
Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kujifanya na vitisho. Nina okeyo, nina filo. Bila sila posho, we taking over. Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kujifanya na vitisho. Nina vitisho. Bila sila posho, we taking over. Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kujifanya na vitisho. Nina bizo kumkizo waronea. Bila sila posho, we taking over. Wanauliza G-side na kina nani. Wanaingia kujifanya na vitisho. Nili kina zizo bizina. Bila sila posho, we taking over.
Nigando na bike, nikabaliza na mic. How are they wanna jaribu kutunyanganya size? Let me put it right, nindo Maasai. Let me put it right, nindo G-side. Nigeza
na bike, tukamaliza na bike. How are they wanna jaribu kutunyanganya size? Let me put it right, nindo Maasai. Let me put it right, nindo G-side.